Yeah, man. Plus. You the mask.
Nipa 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 nigga wake. Kuli nyavuga mapele nigga wake. Ulipo nipa 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 nigga wake. Nigga wake. Nigga wake. Ulipo nipa 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 nigga wake. Kuli nyavuga mapele nigga wake. Lipo nipa 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 nigga wake. Nigga wake. Nigga wake.
Oh baby girl nakupenda. I love you nakukunda. When you sing it, shentwa.
Girl, you made me watch your fire.
Oh na na na.
Lako kama vile gaya.
Tu.
Girl, you made me watch your fire. Hey, penzi lako kama gaya.
Nimelewa.
One time.
Jeza tu na hata kama sina salio toto mzuri unanipenda tu
amini kuna watu tumewaweza ndo maana wakijiona wanatubeza
sisikize maneno wafunge niza we
girl you made me watch your fire
oh na na na
lako kama vile gaya girl you made me watch your fire Pepezi lako kama gaya.
Nimelewa.
One time. Ulivo niba nigga wega. Nigga wega na. Ulivo niba nigga wega.
One time.
Oh baby.
One time.